Mic Studio.
Thanks, sir.
Electric vibes.
Shaka imindu kawe ndazande mu mutima ikibazo cy'umuriro kikamurikira mfite mic ugasamba nicaranye umujinya n'imihari y'ubuzima nayivuye muhira ku butaka bw'abamarana umunyabyaha harimi kwa kugira umutima umenetse igihe urawujuha kwa aho ndi ntabwo ndibukwamba mwiza ariko utihoma bihe bikabirinda uko umukerutse agakumburwa ndumva impamvu ishora itabiceka itigira Rihanna numva impamvu nigivunwa no kubura ikutivuna abanjye simbatarama batinya kuba difera bashinga kutizere Ramu chiza changu chizira yeah, Ishira nirorjo kubura mikoro Atigitangu watawe mu makoro Ichama kwisi ya kuzura maoro Twese tukagana mwiyo nziri jisiyoni Ubuzimu rari rangu uri wenyine biriza Mumutimu kibura ngo mu maso yawe sinibona Uri wenyine witinda ngo na uguoza Uri wenyine witinda ngo na uguoza Ubuzimu rari rangu uri wenyine biriza Mumutimu kibura ngo mu maso yawe sinibona Uri wenyine witinda ngo na uguoza Uri wenyine witinda ngo na uguoza
Rira ligu igifu wite TCC Paradise Na biceri na nijambo na ukunda parasite Na rukundo na mahoro sibwo tukimarana Muna kunda wowe mwiza cyangwa mwiza uri kuba Minsi yawe mibi ntiwabona mu gusunika Kirwa nshuti beti wawe umugore ni ndayirya Sweet Congo sana baba pampe mu gikaya Na nicupa n'uburiri n'ibiba bikigupevera Tima uje nimbaga indande nzaho guseka Gari shoes zero fans bufatira nzogota Sinvuga magazeo ntabizi ndabipowa Pishiriri ho Deka ninyegere ndapo wanjye rageza gukora ikizi kibi kinze nguruka No utarota kwiruka ntuzansige nkururuka Byinshi vuga mpagazeho ntabizi ndabipowa Byinshi nazi byanditsweho simeza ndabisoma Isi na waguhoza niguze iyo muri zo nguma Byanga ugerageza cyangwa se uhitemo gucuma
Ubuzima urarira ngo uri wenyine biriza mu mutima ukibura ngo mu maso yawe sinibona Uri wenyine witinda ngo na uguoza Uri wenyine witinda ngo na uguoza Ubuzima urarira ngo uri wenyine Nyine biriza mu mutima ukibura ngo mu maso yawe sinibona uri wenyine witinda ngo na uguoza uri wenyine witinda ngo na uguoza
Nida di gwigiki with the DCC paradise